blekkaatti jonkin tilake. Ni blekkaatti jonkin tilake. Angeke bakuthande bonke bafa, angeke bakufile bonke, ngiphethe nemali kaZuma, ingane kaZuma, ikhanda laMandela, cava naye ikari. I-black card, ngiphethe nengane kaZwide, ngiphethe nengane kaZwide, ngiphethe nengane kaZwide. Angeke bakuthande bonke bafa, angeke bakufile bonke, ngiphethe nemali kaZuma, ingane kaZuma, ikhanda laMandela, cava naye ikari. I-black card, ngiphethe nengane kaZwide. Pretendengane kaZwide vela ngisegivithi mangumemeza kosabela bani no dash no cash ungazodlala ngami njimile ngithamile scheme sami smile intombi yami ipakile imoto yami mnyama intombi yami lelo ungangibiza u money maker ungangibiza angeke bakuthande bonke bafa, angeke bakufile bonke, ngiphethe nemali kaZuma, ingane kaZuma, ikhanda laMandela, cava naye ikari. I-black card, ngiphethe nengane kaZwide, ngiphethe nengane kaZwide, ngiphethe nengane kaZwide. Angeke bakuthande bonke bafa, angeke bakufile bonke, ngiphethe nemali kaZuma, ingane kaZuma, ikhanda laMandela, cava naye ikari. I-black card, ngiphethe nengane kaZwide. Pretendengane kaZwide.